badantaan rakeeda gureen darteedu gudeen gayiga u maray abdooga calooy gacalooy 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 giblada ila dheen
gayanka waxaan gasuga leexdoon jacaylkani gubay ugogol xahadhaba hantii kuushe kuuleed kuushe giblada ila dheen
guyaal badantaan radkeeda gureen darteedu gudeen gayiga u maray habdooga calooy gacalooy 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 giblada ila dheen
gayanka waxaan gasuga leexdoon jacaylkani gubay ugogol xahadhaba hantii kuushe kuuleed kuushe giblada ila dheen
waxaad tahay gaarigii si dhalo inaad gobta hangola ka qereeya gawaaha u culo giblada ila dheen gaarigii sirdhalo inaad gubta hangola ka qereeya gawaaha u culo giblada ila dheen
garaad sami guula ku dhaliyaa caweysiyo gaaf ku sugay guurke gudoomaye godolka soomaal gudoomaye godolka soomaal sami guula ku dhaliyaa caweysiyo gaaf ku sugay guurke gudoomaye godolka soomaal gudoomaye godolka
gibisha
dhaqankeen kolaystay anigu gadaal anigoon ka marin garuso go'aad sidatiyo 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 kuntiga ha ka tegin
gashaantimii kaskii afrikaay gudkaa tabatoo karays xidhatay gacanta keenoo 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 giblada ila dheen
gibisha dhaqankeen goolaystay anigu gadaal anigoon ka marin garuso go'aad sidatiyo 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 kuntiga ha ka tegin
waxaad tahay gaarigii sirdhalo inaad gobta hangola ka qereeya gawaaha u culo gaarigii sirdhalo inaad gobta hangola ka qereeya gawaaha u culo giblada ila dheen
garaad sami guula ku dhaliyaa caweysiyo gaaf ku sugay guurke gudoomaye godolka soomaal gudoomaye godolka soomaal sami guula ku dhaliyaa gaaf ku sugay gurke gudoomaye godolka Soomaal gudoomaye godolka Soomaal Soomaal